Blog Talk Radio. chindura humuhezo dukimba giranishi no kwiremba rijuru nanzi gitebwe nubari ruti bosinza bamubwiguye ruti bosinza bamubwiguye
nanzi gitebwe bwe arakoze cyane Francois Nkurunziza umuririmbyi mu ruhanzi rwose w'indashyikirwa ikaze kuri Alisha ku ijuru rya Rwanda Freedom Movement ivugira Washington DC dufite saa kumi z'amanywa n'iminota 36 isaha zi Washington DC tukajya saa yine z'ijoro n'iminota 36 i Paris Buruseli n'ahandi murayi bwo hagati ndetse n'iwacu Kigali tukajya saa tanu z'ijoro n'iminota 36 isaha zi Helsinki muri Finland. Uno munsi turi kuwa gatatu tariki ya mbere kana mu mwaka w'2018 tukaba tugiye kubagezaho ikiganiro twahaye inyito imishyikirano hagati ya FDU Inkingi na FDLR ni y'ubu si ya kera. Iki kiganiro mugiye kugezwaho nanjye Joseph Ngarambe nkaba ndi kumwe n'umutumirwa w'Imena Bwana Sixbert Musangamfura akaba ari umunyamabanga mukuru w'ishyaka Ishakwe Rwanda Freedom Movement akaba kandi ari umuntu ari umwe mu bashinze ishyaka FDU Inkingi akaba azi amateka yaryo yose uko angana nk'uko namwe musanzwe mubiza benshi ariko n'abatabizi mukaba muri bubimenye. Mugenzi wanjye kandi inshuti Sixbert Musangamfura reka ndebe niya mikoro ifunguye reka nyigufungurire irafunguye. Waba unyumva Sixbert?
Ndakumva neza Yozefu Ngarambe, uranyumva?
Ndakumva neza cyane, uraho?
Uraho, urakomeye. Mboneyeho no kugira ngo nsuhuze abumva radiyo Ishakwe, ijwi ry'Ishakwe Rwanda Freedom Movement. Ndanasuhuza abanyarwanda bose, nanasuhuza abanyarwanda barenguye bakomeje guhanga amaso ikirere bavuga bati tuzatabarwa nande, tuzatabarwa ryari. Ndasuhuza kandi n'abandi batuye mu karere k'ibiyaga bigari kimwe ariko nzirikana cyane abumva ururimi rw'Ikinyarwanda.
Urakoze cyane Sixbert. Mbese aho ngaho mwifashe gute aho ngaho bajya bavuge bwota amasimbi mu by'ukuri aho ngaho muri Finland nyine muri ku muhero w'isi ibuko abantu bakonje ku buryo budasanzwe ariko akanyaruka kanashyuha ku buryo budasanzwe ndetse mu gihe rimwe na rimwe nka dogere zingahe za Celsius?
Ndibaza ko tumaze nk'icyumweru kirenga turi muri 30 hejuru ya 30 cyangwa aho ngaho ku buryo hashyushye cyane rwose kandi kuva ibiki ryatangira ibiki muri aka karere ryarashyushye cyane kurusha indi myaka. Mamaze imyaka wongeye kuzuza imyaka 20 ni ukuvuga ko iriki uko mba narimeze n'iryo rya mbere mbonye rimeze gutya
rwose. Ibyo uvuga ni ukuri ndetse biravugwa mu Burayi hose na hano dutuye mu Bufaransa n'ahandi mu Bwongereza n'ahandi mu Burayi henshi barayiho bavuga ko ubushyuhe bwo muri kuno kwezi kwa karindwi hamwe na hamwe ndetse muri uku kwezi kwa karindwi hari aho bavuze ko nka mu Bufaransa ntanze urugero kushyuhe nk'ubwo ngubwo baboherukaga mu mwaka w'1959 mwumva ko ibiriho biba hano mu Burayi nyine iyo bavuga ngo ubushyuhe bw'isi kubera kutubahiriza wenda ibidukikije n'abantu babagenda babahinshi ku isi bakonona ibidukikije ngira ngo iyo ni imwe mu ngaruka ariko si yonyine kandi si icyo kiganiro twateganyije uno munsi gusa. Rero muri iyi mibereho yacu twese hari imvura nyinshi hari ubushyuhe bwinshi bari na ngombwa nabyo kubivuga kuko muri politike n'ibidukikije bibamo kabone nubwo atari ikiganiro kintu umunsi ariko tuba tugomera kubivugaho gatoya. Sixbert, ubwo duherukana niba nibuka neza hari kuwa kane tariki ya kane Nyakanga umwaka w'2018 aho twagejeje ku bakunzi ba radisha ku kiganiro FPR DMI mu murage wa MLND CDR wo kuvundagurana n'amateka twibanze cyane cyane ku isabukuru y'ubwigenge ikomeje kuba ikibazo kuri FPR DMI tunerekana tunibutsa yuko no muri MLND CDR byaruko mu byukuri ikibazo cy'amateka ni ikibazo cya politiki ni ikibazo cy'umunyarwanda ni ikibazo munyihangane gato ni ikibazo gituma nyine abanyarwanda kutabasha kugikemura n'ibindi byinshi bibananira bityo bagahora mu bintu bya muzunga uno munsi nk'uko twabivuze mu kanya tugiye kuganira ku kiganiro cya hanyito imishyikirano hagati ya FDA inkingi na FDR ni yubu ya kera bivuze iki rero mu kiganiro bwana Karin Ntayontuye ndereye he yakoranye na radio inkingi ishyaka rye ku itariki ya 30 za kuno kwezi turimo turangije kwa Nyakanga yavuze urutonde rw'imiryango ya politike n'imitwe ikoresha imbunda FDA inkingi yagishyikirana nayo icyo kiganiro cye cyari gifite iyi nsanganyamatsiko ngo ese koko FDU inkingi yanze gukorana n'abandi bamwe mu bahoze mu bayobozi ba FDU inkingi baremeza ko iyo mishyikirano itigeze ibaho mu rwego rw'ishyaka hari abantu mu bayobozi ku giti cyabo bari bafite ibirenge indangagaciro intekerezo n'imyumvire bya FDLR ariko bakabarizwa muri FDU inkingi ku manywa bwakwira bagakorera urwo rugaga rwa FDR baganira na bagenzi babo bakibeshya ko habaye imishyikirano kuko byabaga bibera mu nyine mu myiherero baganira na bagenzi babo bakibeshya ko habayeho imishyikirano hagati y'imiryango ya politiki muri iki kiganiro rero radisha ko yatumiye bwana 6PM Musangafura nk'uko maze kwivuga mu kanya akaba ari umunyamabanga mukuru nongeye mbyibutse umunyamabanga mukuru w'ishyaka Rwanda Freedom Movement akaba kandi bi rwose mbitsindagire nabivuze ariko nongeye mbitsindagire bwana 6PM Musangafura ari mu nkomarume zashinze FDU inkingi anayibera komiseri ushinzwe ububanyi n'amahanga kubishingwa kugeza mu kwezi kwa Nzeri 2014 ubwo yayisezeragamo ndagira ngo rero rwose Sixbel natindiye abari watwumva bafite amashyushyu yo kumva uko ibintu byari bimeze ntangire ku kibazo cya mbere mbese harya kuki wayisezemo wari nkomarume uri mu bashinze FDU inkingi uri nkomarume wayikoreye ibintu bikomeye wari komiseri ushinzwe ububanyi n'amahanga uriho naravuga uti ibyo iyo mishyikirano bavuga yabaye ntayigeze iba mu rwego rw'ishyaka mbese wenda kuki nako twahera no kwibyo kuki wasezeye muri FDU inkingi ijambo ryawe 6PM
murakoze bwana Ngarambe ntabwo yenda mu gusubiza icyo kibazo ntabwo ndi burambure cyane kubera ko nagize umwanya wo kukiganiraho birambuye ndagikoze sobanura ko koko ko FDU inkingi twarayishinze ariko biza kugaragara ko icyo twari tugamije cyo kuba nyine twashyize hamwe turi amashyaka atatu tukaba twari tugamije kubaka ishyaka rimwe noneho iyo mpuzamashyaka nyine twari twubatse ikaba yari ifite umushinga wa politiki igenderaho ariko tuza gusanga hari ikibazo cy'uko hari bamwe nyine wasangaga bari muri FDU inkingi ku manywa ariko bafite ahandi bafite n'imiryango cyangwa se n'izindi ngaga bakoreramo bityo ugasanga cyari ikibazo gikomeye cyane ugasanga indangagaciro n'ibindi twavugaga duharanira tutabihuza ugasanga mbese abantu hari ibyo bemera ariko noneho bagera mu bo bahoranye mu miryango ya politiki bahozemo ugasanga mu by'ukuri ari byo bibonamo kurusha ibindi ikindi rero cyagaragaraga ni uko umwe mu miryango nyine twari twarishyize hamwe dushinga FDU inkingi umuryango wa LDR washatse cyangwa se wari umaze igihe utegura ukuntu wazaburizamo abakomoka mu yindi miryango ya politiki yari yarifatanije kugira ngo ishinge FDR inkingi. Icyo kintu aho twakibonye ibintu bigeze kure, aho twabonye ko bitari byoroshye gukomeza gukora muri ubwo buryo, byarasobanuwe bihagije. Haba ku ruhande rw'abavuze bati ubwiyunge bimeze gutya turagiye, haba ku ruhande rw'abavuze bati nimugende n'ubundi ntabwo twabonaga ibintu kimwe, icyumvikanye ni uko twari tunyuranije mu myumvire, twari tunyuranije intekerezo, twari tunyuranije icyerekezo, bityo ishyaka rya politiki byose banyuranije ibyo byose ntabwo babaganisha hamwe. Ni nk'uko mbese uwabigiranye n'ikipe y'umupira w'amaguru, ni nk'uko bamwe mu abakinnyi b'ikipe imwe, umwe agatsinda aganisha ibumoso, undi agatsinda aganisha iburyo, undi agatsinda aganisha iburengerazuba, undi akaganisha ahandi. Bityo rero ugasanga nk'ikipe ni ikipe nyine koko idashobora gutera intambwe. Numvaga yenda n'ibyo navuga mu ncamake mu mpamvu zatumye nsezera muri FDR inkingi, nkavamo kandi nkana bitangaza.
Urakoze cyane Sixbert, ariko ntabwo ndashirwa mu mwanya w'abagomba kuba ari watwumva. Mwavuze ko mwashinze hamwe, mwishyize hamwe muri amashyaka atatu, uvuga RDR, RDR niba nibuka neza ni Rassemblement pour retour des réfugiés, uraza kunkosora niba nibeshya. Ni ishyaka ryashingiwe mu nkambi zo muri Congo, nyuma yo gutsindwa kwa guverinoma y'abatabazi mu 1994. Iryo shyaka rero ryaje kwishyira hamwe n'andi mu mwaka wa 2006 niba nibuka neza, ubwo rankosora kuko niwe ubizi, niwe wari uhari, niwe wabikoraga. Mu mwaka w'ibihumbi 2006 ryishyira hamwe n'andi mashyaka abiri. Ayo mashyaka abiri rero nagira ngo rwose sindi bukugondoze uyibutse amazina yabo, yaragizwe n'abandi, RDR yaragizwe n'abandi, utu tuntu dutatu, ayo mashyaka atatu uko yitwa yose, RDR nayo yandabiri, n'abantu bakuru bari bayakuriye bazwi, nagira ngo rwose ubyibutse bari watwumva, bityo dukomeze rwose sinkugondoza. Ijambo ni ryawe.
Yeah, nibyo koko harimo RDR yashingiwe, mu by'ukuri RDR ishingwa habaye iherezwa hagati y'abatabazi ndetse n'ingabo, habaye iherekanyabubasha nyine babishyikiriza RDR. Mu by'ukuri bariyo ifata ibyapfa bya leta yari ivuyeho, leta yari mu buhungiro nyine icyo gihe, ishingwa nyine icyo gihe. Hanyuma rero dushinga FDR inkingi muri 2006, ubwo hari RDR hakaba FLD. FLD yari iyobowe na Bwana Ndahayo Eugene, hanyuma hakaba na ADR Sangano, nayo mu bari bayikuriye nyine harimo Dr. Nkiko Nsengimana, harimo Dr. Jean Baptiste Mberabahizi, nanjye nari muri ADR Sangano icyo gihe. Ubwo nyine dushinga FDR inkingi muri 2006, tuyishinga duturutse muri iyo miryango ya politiki itatu, ariko hakaba hari hajemo n'abandi bantu nka babiri bavuga ko bahagarariye ese badafite imiryango ya politiki babarizwamo, nabo nyine ubwo bari nibo twafatanyije dushinga FDR inkingi.
Urakoze cyane rwose. Noneho rero ubwo ndumva usobanuye bihagije, ndetse n'utanyuzwe yagiraho ahera ashakisha akamenya ayo mashyaka atatu yagize FDR inkingi. Mbese ubu ngubu hasigaye iki muri ayo mashyaka atatu? Kwari igizwe n'amashyaka atatu, ubu hasigaye iki? Hasigaye iki muri kino gihe kuva muri 2014 wavuze ko wasezeye, ariko ntabwo wasezeye wenyine. Uruye abari muri ayo mashyaka yandi abiri yifatanyije na RDR barasezeye. Mu by'ukuri hasigara icyo umuntu yakwita nako muri FDR, abari muri ayo mashyaka atatu agize FDR barasezeye, uruye hasigara RDR. Naba ndiho nibeshya mvuze ntyo?
Koko mbese ubwo igice cyari kiyobowe na Bwana Eugene Ndahayo, nyine ishyaka ryari ryaraje mu mashyaka ya yubatse FD inkingi ishyaka rya FRD abari mbese icyo gice cyari cyaravuyemo ni ukuvuga nyine navuga nka Bwana Ndahayo hakaba na Bwana Turikumana Jean de Dieu icyo gice nyine cyari cyaravuyemo hanyuma n'igice cya ADL Sangano nacyo nyine ubwo nacyo cyavuyemo muri Nzeri 2014 noneho bigaragara nyine ko hari hasigaye RDL yonyine ariko ikomeza kwitwa izina rya FD Inkingi kubera ko nibwo yari isigaranye ibyapfa by'iyo mpuzamashyaka
urakoze cyane rwose noneho ikiganiro nyamukuru inyito yacyo nyisubiremo imishyikirano hagati ya FD Inkingi na FDL ni yubu si ya kera mu yandi magambo urahamya ko nk'uwabashinze nk'umwe mu bashinze b'inkomarume nk'umwe mu bashinze wari mu mashyaka ukomeye uri hejuru nk'umwe mu bashinze impuzamashyaka mu by'ukuri FDL Inkingi kabone no gubyandike yabaye ishyaka rimwe ariko bamwe bashaka kwita impuzamashyaka ariko sibyo neza kuko ryari ishyaka rimwe rya FDL Inkingi ryavuye ayo mashami yaryo yandi hagasigara ishami rimwe gusa uti imishyikirano hagati ya FDL Inkingi na FDL ni yubu si ya kera mu yandi magambo ibyo Karoli ntawe ntuyendereye yavugiye kuri Radio Inkingi ejo bundi ku itariki ya 30 za kuno kwezi turangije kwa Nyakanga ati hagiye habaho imishyikirano aza no kuvugamo FDL ko habayeho imishyikirano uravuga uti iyo mishyikirano ntabwo yigeze iba niba yarabaye nyine utinira y'ubu ntabwo ari icyo gihe kuko ntiyigeze ibaho ni ijambo ni ryawe kuko singiye kubivuga mu mwanya wawe ntawe ukurusha kubimenya ijambo ni ryawe Sixbert
urakoze icyo nasobanura ni uko kuko muri iyo myaka irenga icyenda namaze muri FDL Inkingi kuva twayishinga kugeza muri 2014 ubwo zabyaraga amahari ntabwo nigeze na rimwe mbona icyemezo cy'ishyaka cyavugaga yuko twemeye kugirana imishyikirano na FDL ntabwo icyo kintu nigeze nkibona nk'umuntu wari ushinzwe ububanyi n'amahanga nta na rimwe nigeze mpura n'ikintu nk'icyo ngo mbe yenda se nashingwa kugira abo nganira nabo baturutse muri urwo rugaga cyangwa se ngo mbe nasabwa ko nanagerageza kuba nashaka abo twaganira nk'uko mu kiganiro Bwana Ntahonuye Ndrehe nyine yakoze ku itariki 30 Nyakanga n'ubwo ariho yagikoze kuri Radio Inkingi yavugaga yuko ngo abashinze FDL bahoranye muri RDL ngo noneho ngo nyuma y'inama bakoreye kongere bakoreye mu Budage nyine haza kubamo ziza kubyara amahari kuko bamwe baravugaga bati twebwe tugiye kurwana abandi bakavuga ko nyine bagiye gukora gushyira imbere inzira ya politiki ndumva ariko yabisobanuye yenda icyo kiganiro turamutse tukibarutseho twazashyiraho n'amajwi umuntu akayumva icyo ikigaragara ni uko kuko bose barahoranye bose baturuka nyine muri iriya guverinoma iriho y'abatabazi ubwo hatekanye RDL nyine ibintu byose byahawe RDL nanibutsa ko ndetse n'icyari banki y'u Rwanda cyari mu buhungiro nacyo ubwo nacyo cyahawe cyeguriwe RDL icyo gihe noneho ubwo rero nk'uko Bwana Ndere habisobanura ati twari twese twari hamwe noneho bamwe bahitamo inzira yabo kuko bashaka guhita gufata inzira yo kurwana natwe dufata indi nzira ya politiki kugira ngo twigishe mu by'ukuri ntabwo imyumvire yagiye inzira imwe no muri RDL kuko hari n'ababaye muri ibyo byombi baguma baba muri RDL baba no muri FDL ku buryo rero mu gihe twashingaga FDL Inkingi mu mpaka nyinshi twabanje kujya n'icyo kibazo twakiganiriyeho tuganira no ku bindi bibazo nagiye ngira umwanya wo kuvugaho ikibazo cya jenoside yakorewe abatutsi na byose twagiye tubiganiraho kugira ngo twumvikane turebe ko ibi byose tubibona kimwe ko tubyemera kimwe bityo kugira ngo turebe niba twashinga hamwe umuryango wa politiki duhuriyeho cyangwa se niba bitunaniye tutawushinga tuza kumvikana ahari impaka ku kwemera jenoside yakorewe abatutsi icyo twacyumvikanyeho twese none ibyerekeranye na FDR twumvikana yuko FDR ifite ibyayikora natwe dufite ibyacu kandi tukanasobanura yuko FDR ibyikora ntaho duhuriye nabyo kandi mu gihe numva namaze muri FDR inkingi kuko twakomeje twagerageje kubahiriza uwo murongo ntibibujije ko bamwe ntabwo nakwibagiza ko bamwe mu bayobozi bacaga ku ruhande baka nyine nibyo nawe bavuze mu muri buriro ry'iki kiganiro yuko ku manywa bagabari n'umuntu nijoro bagakorera urugaga icyo ngicyo nacyo cyaje kugaragara kikaba ari kimwe mu byatumye mu by'ukuri zibyara n'amahari tuvuga tuti ntabwo imikorere ishoboka umuntu agomba guhitamo icyo yemera akaba ari cyo akora aho kugira ngo umuntu agira akaguru kamwe ahangaha n'akandi kagura ahandi bityo mwaba mugomba gutera intambwe bikamunanira nyine kubera ko abakururwa n'ibintu bibiri kandi atanafite mu by'ukuri adafite umwisanzure buhagije bityo ugasanga n'intambwe mugomba gutera nta nizo munatera kubera nyine iyo mikorere icyo kibazo cyari gihari kuvuga rero ko ngo habaye imishyikirano ko FDR inkingi yashyikiranye na FDR ndahamya nkomeje ko mu gihe nari nshinzwe ububanyi n'amahanga muri FDR inkingi mu myaka icyenda namaze muri iryo shyaka ntabwo mu ishyaka twigeze na rimwe dufata icyemezo cy'uko dushobora kugirana imishyikirano iyo ari yo yose na FDR icyo kintu ntabwo kigeze kibaho n'iyo mishyikirano ntayo twakoze nanabajije bamwe muri bagenzi banjye twahoranye icyo gihe muri FDR inkingi nabajije nka Dr. Nkiko Nsengimana yanabaye koordinateri no kuvuga umuhuzabikorwa wa FDR inkingi igihe perezidante w'ishyaka madame Victoire Ingabire yari agiye mu Rwanda Nkiko yasigaye ari umuhuzabikorwa w'ishyaka nawe namubajije nti waba uzi byaba byarigeze bibaho na rimwe ko FDR inkingi yigeze igirana imishyikirano na FDR arampakanira ati ni ubwa mbere nanjye ibyo bintu nabyumvise nabajije n'abandi nabo bari muri FDR inkingi nabo bampakaniye bambwiye ko icyo kintu ntacyo bazi bityo rero bikaba byumvikana ko imishyikirano kandi ushinzwe iby'ububanyi n'indi miryango ya politiki cyangwa n'izindi ngaga abyiyemerera ndavuga bwana Ntahontuye Ndereyehe kuba yiyemerera ko iyo mishyikirano na FDR bayikoze nta wabihakanye ngo abisubize inyuma ariko ubwo ngubwo nkaba numva ko ari ibintu bya vuba ko ari ibya none ari iby'ubu atari ibya kera muri kiriya gihe twari mu buyobozi bwa ririya shyaka bityo nkaba nashima ko nyine mu gihe baba basobanura ibintu bajye bazirikana ko mu mateka buriya ni ikintu gikomeye cyane gushyira mu gihe ibyo umuntu avuga akerekana byabaye ryari bityo kugira ngo abakurikira ibyo avuga n'abandi barwanashyaka baba barimo batazi amateka y'ishyaka kugira ngo nabo ubwabo bashobore gusobanukirwa cyangwa se nabo babajije ibyo bibazo babone ibisubizo koko bigaragara ko ari ibisubizo bitari bya nyirureshwa ko ari ibisubizo koko bishishikajwe no kugira ngo bihe bihari inyota uba yabajije ikibazo birumvikana ko niba iyo mishyikirano iriho ubu ngubu bitandukanye no kuvuga ko ngo twashyikiranye n'abantu bose ngo ari za FDR naba bose twarashyikiranye ibyo ngibyo ntabwo ari ukuri kuko muri iyo myaka navuze icyenda ntabwo icyo kintu kigeze kibaho nige nari nshinzwe iby'ububanyi n'amahanga nigewe ndumva mu bagomba kuba bagira n'uruhare no muri iyo mishyikirano nagombaga kubamo cyangwa se niyo nta nabo ariko nkanabimenya ntabwo icyo kintu nigeze nkimenya birumvikana ariko nanone ko twagiye tubona amakuru ko nyine abo bantu bari bafite akaguru kamwe muri FDE inkingi akandi kari muri FDR bumvikana ko abo bumva ko baganiraga hagati yabo basabwa naho cyangwa bakekaga ko ari amashyaka yaganiriye kandi ntaho bihuriye kuko ishyaka rigira inzego ishyaka rigira uburyo rikora imishyikirano ntabwo ari ibintu bikorwa mu kajagari ngo umuntu aturuke hari iganiriro na mugenzi we cyangwa uganiriye na mwene wabo kubera ko bari mu miryango ya politiki cyangwa mu ngaga zitandukanye bavuge bati amashyaka yashyikiranye icyo ngicyo ntabwo ari ukuri bityo nyine bikaba ari byiza ko igihe ibintu nk'ibyo bisobanurwa abantu bajya babishyira mu gihe bakavuga bati mu mwaka uyu n'uyu twashyikiranye n'aba n'aba icyo gihe kuko nta mpaka umuntu yakwirirwa bijyaho nari naravuze ko ibintu birebana na FDE inkingi ntazajya mbivugaho cyane ngo nze mu mpaka izi n'izi zirebana n'imikorere ya FDE inkingi cyangwa se n'ibyo iharanira kubera ko iryo shyaka ntabwo ntiribarizwamo narisezeyemo ku mugaragaro ku buryo ndi murindi shyaka ariko rero nanone ibintu bidasobanutse mu buryo nanjye ubwanjye nk'umuntu wari ufite ibyo ushinzwe mbona ko ibyo bintu atari ukuri ni ngombwa ko mbisobanura n'iyo imishyikirano yarabaye nyuma y'uko tuvamo nyine birumvikana ko bavuga bati imishyikirano na FDL twarayikoze cyangwa ubu turiho turayikora kandi koko nk'uko bwana Ndiriha bisobanura bose ari FDL abayishinze n'abashinze LDR mbese bose bahoranye muri LDR ku buryo rero kuba baganira n'ubundi bakomeje kuganira igihe cyose n'ubu bwabyo bitari bikwiye kuba ikibazo ikindi nasobanura ni uko no mu gihe ndumva byarigeze kuvugwa ibintu byitwaga CPC waza kunyuranira byarimo nyakubahwa Faustin Twagiramungu bashaka guhuza imiryango ya politiki inyuranye ndetse bashaka ko haba n'ibiganiro na FDL kugira ngo turebe ukuntu twahindura ibintu mu Rwanda icyo gihe ndabyibuka neza muri FDE inkingi wari umuhuzabikorwa yari Dr. Nkiko Nsengimana ndumva nanjye nk'umuntu wari ushinzwe ububanyi n'amahanga icyo kintu twarakirwanije ku mugaragaro turakirwanya tuvuga ko nta n'intumwa tuzohereza muri ayo manama kubera ko twari dufite ibyo twemera n'ibyo tutemera twari dufite inshingano twemeye n'izindi twavuze ko tutemera twari dufite icyerekezo cyacu twabonaga gisobanutse tukumva rero tutajya mu biganiro twabonaga ko bitari ibiganiro mu by'ukuri byagombaga kugira umusaruro ufatika kandi koko amateka yaje kugaragaza ko tutibeshyaga icyo gihe ndibuka ko muri FDE inkingi byateye ikibazo gikomeye cyane kikaba ari kimwe mu bibazo byatumye icyuho hagati y'abayobozi ba FDE inkingi gikomeza kuba kinini cyane cyangwa kirushaho kuba kinini kubera ko icyo gihe abari bashinzwe ubuyobozi bw'ishyaka mu mahanga twarabyanze tuvuga ko bitazaba noneho kubera ko mbese hari habaye indi mishyikirano twe tutari tuzi yari yakozwe na bamwe muri twebwe noneho babwira uwari vice perezida w'ishyaka Boniface Twagirimana ndumva akiri vice perezida waryo wa mbere bamubwira yuko nyine yohereza intumwa avuga ko ndetse akavuga n'intumwa icyo gihe intumwa yari bukeye Yozefu biranadutangaza kubona umuntu ukorera mu Rwanda azi ko no mu byo Madame Victoire Ingabire perezidante w'ishyaka yaregwaga harimo icyo kintu cy'uko akorana na FDL cyangwa se ko yagiranye ibiganiro na FDL kubona umuntu ukorera mu Rwanda avuga ati turashaka kujya muri ibyo biganiro na FDL ndetse ishyaka rizahagararirwa na kanaka akabisinya ari mu Rwanda ntihagire n'ikibazo ntihagire n'inkurikizi n'imwe iba nabyo ubwabyo byaradutangaje binatwereka yuko mu byukuri uko twakoraga uko twari tumeze mbese nk'abantu bari mu buyobozi bitwereka ko hari ikibazo gikomeye cyane cy'ubwizerane bukeya ndetse no kuba umuntu yakwibaza ati ni gute ikintu nk'icyo gishoboka umuntu akagikora ntagire n'inkurikizi namba rwose leta FPR inkotanyi nayo ikaruca ikarumira nk'aho nta kintu yibwiye cyangwa se nk'aho binayishimishije byaradutangaje cyane kiba biba mbese indi mpamvu yatumye gucikamo ibice kwa FPR inkingi icyo gihe rwose nibwo nanjye nabonye ko byanze bikunze twari twacitsemo ibindi bice kumugaragaro kubera ko kuva icyo gihe ntabwo n'abari bashinzwe ishyaka mu mahanga ntabwo twongeye kuvuga rumwe twagiye twakoraga amanama tukayakora turimo ibice bibiri cyangwa se binarenga bibiri kugeza ubwo dutandukanye ku mugaragaro ndumva urwo rugero narwo urugero rwiza rugaragaza yuko nyine muri FPR inkingi abari bashinzwe ubuyobozi cyane cyane ubwo ndavuga abantu abari mu bashinze bahagaze ku byo twumvikanyeho dushinga FPR inkingi imikino na FDR ntabwo twayemeraga kugeza tuva muri FPR inkingi nuko twari duhagaze kandi ndumva n'ubu ubwo twavuyemo ubu turi muri mu ishako Rwanda Freedom Movement n'ubu ndahamya ko twebwe uko tubona ibintu tubona kuba twakorana n'indi miryango ya politiki cyangwa se n'ingaga nk'izo ngizo icy'ingenzi ni ukubanza kumenya icyo abantu baharanira tukareba niba igihugu duharanira tucyumva kimwe tukanareba niba uburyo twumva uburyo tugomba guharanira impinduka tubwumva kimwe tukanareba niba n'uruhare dufite mu mpinduka yo mu gihugu twifuza mu gihugu cyacu kuko icyo ni ikintu cy'ingenzi igihagurutse abantu bakaba bakitangira bakaba bagitangira bakimenera amaraso abantu bagomba kucyumva kimwe bakumva bakemeye bakacyitangira ntikibe ikintu cyo kugira ngo abantu bagende mu kigare wa mugane ngo usange abantu bariho barakurikira ibintu gusa bitanasobanutse icyo rero ni ikintu ni ihame dukomeyeho ikindi ni uko nanone ibyo twemera bikomeye cyane abo tutabibona kimwe ntabwo tuba tubibona kimwe ni ukuba ko tutanabiharanira kimwe ntabwo dushobora gukora ibintu by'impuzamashyaka cyangwa se ibintu bya za platifomu usanga buri wese afite uko abona ibibazo by'igihugu abantu gusa bakavuga ngo hari utuntu tumwe twumvikanaho ngo nk'ibijyanye ngo n'ububanyi n'amahanga ngo turumvikana n'iki noneho ugasanga mu by'ukuri ibibazo bikomeye biremereye abanyarwanda abantu babifiteho imvugo zitandukanye noneho ukibaza uti aba bantu nibaramuka bagize amahirwe yo kugira ngo banafate leta ngo kijyanye ngo gufatanya mu by'ububanyi n'amahanga ugasanga nk'icyo ari cyo bumvikanaho kandi mu by'ukuri ibibazo bikomeye cyane biremereye u Rwanda ntabwo ari icyo ngicyo ibibazo biremereye abanyarwanda byaduciyemo icyuho bikagira ubwo abanyarwanda bamena amaraso y'abandi banyarwanda kariya kageni muri jenoside yibasiye abanyarwanda bo mu bwoko bw'abatutsi ndetse no muri jenoside yibasiye abanyarwanda bo mu bwoko bw'abahutu ibibazo biba byaratumye haza icyuho kinini gutyo hagati y'abanyarwanda igihe mutabyumva kimwe igihe cyangwa mutanashaka no kubiganiraho ngo bijye ahagaragara ntabwo mwaba muvuga ko muri muharanira igihugu gitekanye igihugu kizaha ihumure buri wese ni kimwe n'ikibazo cy'abanyarwanda bo mu majyaruguru n'amajyepfo ikibazo gikunze kuvugwa nka kiganduga nacyo ubwacyo ni ikibazo gikomeye nacyo cyaciye icyuho mu banyarwanda ndetse abanyarwanda banamena n'amaraso yabo kubera n'icyo kibazo icyo kibazo kinatuma n'intambara ya FPR inkotanyi ko u Rwanda ndetse leta ya Habyarimana yayirwanye icyo kibazo nacyo ubwacyo cyagize ingaruka zikomeye cyane mu buryo iyo leta yarwanye iyo ntambara ndetse hari n'abavuga yuko ukuntu iyo leta yatsinzwe intambara icyo kibazo nacyo ubwacyo gishobora kuba gifitemo uruhare rwacyo birumvikana ko igihe ibyo bibazo abantu babihunga ntibemere ko biganirwaho birumvikana ko kuvuga ngo babona umuturambye w'ibibazo by'igihugu ntibishoboka hari abavuga bati icyihutirwa ni ugukuraho iriya leta mbi ni ugukuraho ingoma y'igitugu hanyuma abantu bamara kugerayo bakaganira ibyo ubwabyo mu bihugu binyuranye aho abantu bagiye barwana bahujwe n'ikintu kimwe nk'icyo ngicyo muri Siriya hari imitwe myinshi cyane yari yishyize hamwe niyo muri iyo mitwe isa naho cyari kihuje ari ukurwanya Assad ariko mu by'ukuri byerekeranye n'ibyo iyo mitwe iharanira igihugu iharanira mbese imibereho y'abaturage iyo miryango yaharaniraga yari itandukanye buri muryango wasanga ufite ukuntu kwa wumva ibintu harimo ndetse n'abavuga bati twe turashaka leta ya kisilamu ishingiye ku mikorere ya ntuze ya idini rya kisilamu abandi bakaba bafite ukundi babona ibintu ku buryo rwose wasanga ari ibintu bihabanye neza neza bavuga bati ariko icyo duhuriyeho ni ugukuraho Assad ibindi tukazabireba byaragaragaye kandi izo ni ingero zavuga byaragaragaye ko ibyo bintu bidakora ku buryo n'ubu Assad aracyahari kubera ko abantu aho gushyira imbere aho gushyira imbaraga ku cyo baharanira nyacyo gifatika gishobora guteza igihugu imbere no gutuma abantu batekana imbaraga bazishyize aho zitagombaga kujya ni nk'ibyo mu Rwanda ubu ngubu usanga abantu bavuga bati ikibazo dufite ni FPR Inkotanyi ikibazo dufite ni Kagame none se Kagame agize impanuka agapfa cyangwa se akanapfa kubera ko n'ubundi azagera hapfe ntabwo azatura nk'umusozi nta bibazo by'u Rwanda bizaba birangiye ntabwo ikibazo cy'abahutu n'abatutsi kizaba kirangiye ntabwo ikibazo cy'abakiga n'abanyindugo kizaba kirangiye ntabwo ikibazo cy'imitegekere mibi mu Rwanda kizaba kirangiye cyangwa ikibazo cya ikibazo cy'ubuhake ubuhake usanga bwarukamye abantu bukabagera nyenda hano ku misokororo ntabwo iyo mico mibi twakuye mu mitegekere ya cyami ntabwo iyo mico mibi yabirangiye kubera ko FPR igiye cyangwa se kubera ko Kagame agiye ni ngombwa ko abantu bashyira ku bute bagatekereza bakageza kure bakareba ibyatumye abanyarwanda bagera aho bageze ibyatumye abanyarwanda bagera aho bamena amaraso y'abandi banyarwanda amaraso ugasanga imisozi ugasanga buri rugo rwose buri muryango w'abanyarwanda buri muryango wose ugasanga urikiwe ikibazo nk'icyo ngicyo kuvuga ngo ibyo ntitubibona kimwe ariko turi mu mpuzamashyaka imwe tuzabireba twageze imbere ibyo ngibyo ni ukubeshya abantu uretse no kubeshya n'abandi nawe ubwawe uba wibeshye ibyo bintu iyo mutabigiyeho impaka ngo mwubahe uvuga ati genda bibona ukundi mukamwubahira uko kundi kwe abona ibintu ariko mukamureka agakorana n'iwo babona ibintu kimwe niyo namwe abo mubona ibintu kimwe mugashyira imbaraga zanyu hamwe kugira ngo murebe ko koko yamibonere imwe muhuje ishobora kubaho imbaraga zatuma mushobora guhindura ibintu naho ubundi niba abantu bishyize hamwe bakishyira hamwe bamwe babona ibintu macuri birumvikana ko gutera intambwe ntabwo bizoroha umwe niba avuga ati ndaho ndagana amajyaruguru undi amanuka ajya mu majyepfo undi ajya iburengerazuba undi iburasirazuba none se abo bantu bazahurira hehe niyo mpamvu rero mu byerekeranye na biriya by'imishyikirano hagati y'imiryango ya politiki cyangwa se n'iyo mitwe yitwaje intwaro n'ibindi icyo twebwe dushyira imbere ni imyumvire ni igihugu dushaka imiterere yacyo ni iki dushaka kugeza ku banyarwanda ni iki twahamagarira umunyarwanda kwitangira akaba yakimenera n'amaraso n'amaraso ye yayamena akavuga ati icyo nzize ndakemera kizatuma umwana wanjye agira amahoro n'uzamukomokaho n'abazamukomokaho aho ngaho twe niho dushyira imbaraga cyane urakoze
cyane Sixpel rwose ibintu urabivuze pe ariko nubwo ukabivuze reka tugire aho dusubira mu bintu wavuze wagize uti ibintu tubishyize mu gihe aho wavugaga ibya mugenzi wacu Karoli Ndere ntayohuntuye avuga ati twashyikiranye na FDR uravuga uti nk'umuyobozi ntabwo nzi ahantu twigeze dukikirana rimwe na FDR ati ni ngombwa gushyira ibintu mu gihe baturashyikirana navuge ko ari mu kinigi birumvikana ibyo ngibyo aha nangireho nshake gushyira ibintu mu gihe nibutse amatariki y'ingenzi yo muri umwaka w'2014 kandi yose urayazi, rekanya kwibutse. Muri Mutarama 2014 ubanza hari ku itariki ya 18 muri Mutarama 2014 wari uhari, wari nk'umuntu nyine dufatanyije wo muri FDU, wari mu nama y'abashinze y'abatandatu mu bashinze RNC aho twari Johannesburg, twitegura rwose gushyingura nyakwigendera Colonel Patrick Karegeya, bwacyaga tumushyingura. Ariko hari ikintu cya pression hari ikintu cya pression, hari ikintu cy'igitutu rwose navugaga n'abakitwukaga tusanzwe tubwa kuri radio Kagemba mbavuge. Hari abantu nyine bo muri bashyigikiye FDR nabo bari mu mashyaka nk'ayo yacu ya RNC icyo gihe, niyo nayo ndimo, ariko bashyigikiye cyane FDR ariko batabivuga, ariko bagakora za pression ku buryo bunyuranye. Aha rwose reka mvuge n'izina, hari Chondo Gervais waruhari muri iyo nama yacu, twari batandatu mu bashinze RNC, Kayumba Nyamwasa, Gahima Gerard, Rudasingwa Theogene, Musonera Jonathan, Geo Joseph Ngarambe, sinzi niba hari undiho nibagirwa, twari batandatu niba hari unibagirwa unyibutse nawe Sixwell Musanga Fora waruhari. Batugezaho icyo kibazo cyo kugira ngo tugire dushyire impuzamashyaka ya CPC hamwe, turabyanga ku mugaragaro nk'abantu bashinze ihuriro nyarwanda, gusa twibeshya kuko harimo mu by'ukuri ababishakaga, ariko icyo gihe barabiduhisha. Ibyaje kubyara ibibazo bikaza kubyara no gutana nyuma bya bindi byo kugira indimi nyinshi nyine umuntu mugasezerana ibintu tuti ibintu twemeje ko tutazabikora tutazabijyamo, ariko bamwe bakajya ku mpande bagakomeza. Aho turi muri Mutarama 2014 niba nibuka neza ari no ku itariki ya 18 none CPC bidatinze iza gushingwa, sinibu kubanza hari nko mu kwezi kwa kabiri kwa gatatu, ntabwo nibuka neza, iza gushingwa CPC yari igizwe nande, yari igizwe n'iyo FDR, yari igizwe na LDI Rwanda Rwiza ya Faustin Twagiramungu, yari hari n'ishyaka rishya Dr. Murayi Ildefonse yari amaze gushinga, irishya rwose ryari rishya cyane, naryo rijyamo amashyaka yari atatu, ubanza haragiyemo n'igice kirindi shyaka nk'irya CNL Intwari nk'ibyo ngibyo, igipande naryo yahise icika mu bice, igice kizamo niba nibuka neza igice
cyagiye gukora
ni Dr. Murayi Paulin urakoze, nari navuze Murayi Ildefonse,
Murayi Ildefonse
ni mukuru we, yego urakoze cyane Murayi Paulin. Hari rero n'ishyaka ntekereza ry'igice cyaryo nayo cyahise gicikamo kabiri, igice cyari kirangajwe imbere na Rwaka Tobar, none atandukana na Emmanuel na General Emmanuel Habyarimana, bityo nawe ajya muri CPC niba nibuka neza uraza kunyibutsa. Aho turi mu ntangiriro rwose za 2014 ntituri kure ya Mutarama, hari mu kwa kabiri cyangwa kwa gatatu, birakomeza habaho inama ya CPC. Iyo wavuze Boniface, yohereje Boniface Twagirimana Vice Perezida wa mbere wa FDU Inkingi, yoherejemo bukeye kandi mu by'ukuri ubuyobozi bwa FDU Inkingi by'umwihariko ubuyobozi bwa coordination yo hanze, yari yabyanze inabifatanyije ndetse n'ishyaka RNC, kuko twari turi kumwe dufatanyije dufite politiki rusange y'ububanyi n'amahanga ndetse n'ibintu bijya kumera nk'ibyo ngibyo byo kwifatanya n'abandi. Boniface Twagirimana rwose avuguruza ku mugaragaro Nkiko Nsengimana wari ukuriye coordination, nabyo ibintu byari mu by'ukuri wabonaga ari scandale kuki yajyamo, bityo ntekereza ko urabiza kubisobanura, ntekereza ko uko gushwanyuka kwanyu niba nibuka neza iyo naba yabaye nk'umukwakane kugushwanyuka kwa FDU Inkingi, ayo mashyaka yari yagize abiri yose akavaho agasigara iryahozeho rya kera ryashingiye mu nkambi rya LDR uroye, bifite inkomoko henshi muri iyo myumvire mikeya, muri iyo ndimi nyinshi n'imikoranire yo ku mpande itumvikanyweho. Ntibyatinze rero mu kwezi kwa Nzeri
hashize amezi atanu gusa iyo nama ibaye nduva yarabaye nko mu kwa kane muba murasenyutse muba murasezeye ibyo byarabaye ariko rero iryo shwanyuka rya FDL inkingi muri nzeri 2014 ntabwo ubwabyo rya ubwaryo ntabwo byaciriye aho kuko na CPS ubwayo mu kwezi kwakurikiye kwa 10 yarashwanyutse batera namagambo byatindaho nyine aho muri FDL uriya mu general witwa Byiringiro yanditse n'amabaruwa rwose maremare avuga ati twagira mu ngo n'umunyagitugu twagira mu ngo so kwizerwa bityo CPS nirashwanyuka aho turi muri 2014 ntanze amatariki agera kuri 5 aho nagira ngo nkwibutse nyine bidushyira ibintu mu gihe mu yandi magambo iyo banavuze gushyira hamwe abantu bashyira hamwe gute baba bahujwe n'iki ikindi cyo abantu bashobora gushyira hamwe gute mu gihe haba harimo umuntu wemeranywa n'abandi kintu akagenda kwibeta akajya ku mpande agakora ikindi bishoboka gute uwo muco munyarwanda mu by'ukuri mu byerekeye mu myifatire yacu mu mashyirahamwe uwo muco wavurwa n'iki kuko ni ikibazo gikomeye cyo kugira indimi nyinshi nagira ngo yo ngusubize ijambo ngufashije kuyishyira ibintu mu gihe nk'uko wanavuze tujye dushyira ibintu mu gihe nakwibukije ibyabaye muri uyu mwaka wa 2014 urumva ko ari byinshi kandi byagize ingaruka kuri FDL inkingi yari imaze kugira rwose intambwe ikomeye imaze kuyishyaka rikomeye amahanga atagiye kwizera n'abanyarwanda batagiye kwizera byagize ingaruka kuri RNC yari imaze kugira yaje nyuma ya FDL ariko nayo yari imaze kugira imbaraga ntekeza ko mvuze ko ari ishyaka ryari rifite imbaraga ntabwo nabankabije byagize ingaruka ku yandi mashyaka hamwe namwe bityo ayo mashyaka yarakomeye uvuze RNC byagize ingaruka ugize uvuze FDL byagize ingaruka bityo bigira ingaruka kuri opposition bityo biha imbaraga iriya ngoma y'agahotoro ya Kagame kandi ntabwo twavuga ngo ni Kagame mu by'ukuri wabishyizemo uburozi aho ngaho ni uburozi buba mu banyarwanda bo opposition ijambo ryawe ni ryawe muvandimwe Sixbert
urakoze nagira ngo yenda mpere mukuzuza kuri iyo byo matariki yari yavutse ku itariki ya mbere Werurwe mu mwaka w'2014 i Buruseli nibwo icyo gihe amashyaka 4 mu mashyaka 7 yari yatumijwe nyine yahuriye yoheje intumwa zihurira aho ngaho bashinga CPC ayo mashyaka niyo yari ahari hari nyine ahari Rwanda Rwiza RDI ngo Rwanda Dream Initiative ya Faustin Twagiramungu hari intumwa zari zoherejwe na PS Mberakuri igipande icyo gihe mbese perezida wayo yari muri gereza yarafunze icyo gihe ni abandi bari mu ishyaka nibo bari boheje intumwa hari abahagarariye FDL hakaba n'abari bahagarariye UDL ni ishyaka ryari ryashinzwe na Dr Paulin Murayi UDL bavugaga ko ngo ari Union Democratique Rwandaise ntabwo nzi niba iryo shyaka rikiriho ariko kiriya gihe ryari rihari hanyuma bashyira umukono kuri ayo masezerano bakavuga ko andi mashyaka ngo yitabiriye iyo nama yari FDL inkingi hari FDL ngo hari Pacte Democratique du Peuple PDP Imanzi hari PDL Humure ngo hari PS Mberakuri hari RDI Rwanda Rwiza ngo hari niyo nyine UDL ariko abashyizeho umukono ni ya miryango 4 navuze hejuru RDI Rwanda Rwiza PS Mberakuri FDL na UDL nizo zashyize umukono ku masezerano yashingaga iriya CPC kiriya gihe koko nk'uko nabo bavuga ko mu ntumwa zari zihari ko harimo n'intumwa za FDL inkingi kuko izo ntumwa zaragiye zigenda zoherejwe zoherejwe na vice president wa mbere w'ishyaka bwana Boniface Twagirimana ubu arafunze niwe wari wazohereje akaba nyine yarakoreraga I Kigali yohereza intumwa bityo avuguruza icyemezo twari twafashe muri mu mbese twari dufite komite mpuzabikorwa icyemezo twari twafashe yuko tutazabijyamo arakivuguruza yohereza intumwa kandi iyo ntumwa ituruka muri ya komite mpuzabikorwa ku buryo icyo gihe rwose twagize n'ikibazo gikomeye dushaka tuvuga tuti ni gute n'abantu bayivuguruje kandi bagombaga nyine kugira kwakunda abantu baba bari mu ishyaka rimwe icyemezo nyine bakabumvi bagomba kubahiriza kimwe icyemezo bafatiye hamwe icyo cyari ikibazo gikomeye bamwe uti icyo kibazo cy'abanyarwanda ugira gutya mukumvikana ibintu abantu bagakora ibindi mwumvikanye ibi ariko bariho barakora ibindi uti icyo kibazo cyazakemuka gute cyazarangira gite kuko ni ikibazo kuko kigaragaza ko nk'amashyaka yacu iyo ureba ukuntu yagiye ashwanyagurika ukareba ibibazo twagiye duhura nabyo iyo urebye mbese no mu banyarwanda no mu bibazo twagiye duhura nabyo mu gihugu n'ahandi usanga icyo kintu nakwita uburiganya gihari gifite umwanya munini cyane ugasanga abantu hari ibyo bemera imbere y'abandi ariko mu by'ukuri mu mitwe yabo harimo ibindi bya bindi bindi birimo kandi ugasanga ari nabyo binarusha imbaraga bya bindi bemeye ku mugaragaro ibyo noneho ugasanga abantu ubwabo baramunga cyangwa se barasenya ibyo ubwabo biyubakiye ugasanga ari bo ubwabo babyisenyera birumvikana ko n'ubu ngubu iyo ibintu bisenyaguritse usanga abantu bavuga bati ni FDMA yacengeye n'iki ariko mu by'ukuri tukibagirwa n'iyo kamere iturimo iyo kamere iturimo ituma natwe ubwacu tuba dufite iyo mikorere yo kuba dufite ibyo twemera imbere y'abandi tukagira n'ibindi twemera hagati ya bene wacu cyangwa se ya bagenzi bacu tuba dufitanye amateka ya nayo icyo ni ikibazo gikomeye cyane niyo mpamvu kuvuga ko mu Rwanda tuzabona impinduka nyayo izatuma abanyarwanda bagira amahoro icyo ni ikintu gikomeye tugomba kurandurana n'imizi abantu bakagisesengura batajenjetse bakareba aho abanyarwanda bakuye iyo mikorere kuko nta nubwo ari iby'ubungubu gusa nabaze igihe nk'abakurikiye amateka bakarana nabyo bya za rucunshu n'ibya nyuma ya za rucunshu bakareba na ziriya za kudeta z'imyima iriya ndavuga ya kudeta yashyizeho icyo bise kudeta y'imyima yimitse umwami Kigeli Ndahindurwa ibi byose uko byagiye bikorwa biragaragara ko abantu muri imbere y'abandi hari ibyo babaga bemera ariko noneho mu bwihisho cyangwa se mu bandi mu bwiherero bakaba bafite ibindi bitandukanye n'ibyo ngibyo bityo rero ugasanga abanyarwanda icyo kibazo ni ikibazo kidukomereye cyane kandi ikibazo gihe mpamya ko twakuye mu mitegekere ya cyami uko ingoma za cyami zagiye ziyubaka zifata imizi mbese zishinga imizi mu gihugu nyine ingoma ya cyami ikagera ubwo cyami y'igihugu ikagera ubwo iyobora icyitwaga u Rwanda cyose uwo muco wabaye nk'ukwira hirya no hino bityo ugasanga ni ikintu mbese usanga gikomeye mu banyarwanda niho bya bindi by'uko n'ubungubu mu giturage numva bigihari ko bavuga ngo akana kazi ubwenge kubera ko ari akana kaba kazi guca ari agacakura kazi kubeshya ukamubaza n'ibintu byoroshye mbese akakubwira ibintu rwose ukumirwa ari akantu k'akana gatoya ugasanga hari ya mico yo kugira ngo bashime wa mwana ko azi kubeshya ko atavugisha ukuri ugasanga hari uburyo bamushima ku buryo nawe akura azi ko bya bintu byo kubeshya gucurika abantu agakura azi ko ari bwo bwenge bushobora gutuma atera imbere nyamara abantu bashinzwe kurebera rubanda ndavuga cyane cyane nk'abantu bavuga bati tugiye gukora politiki cyangwa se turashaka guharanira kuyobora igihugu abo bantu iyo ngeso niyo ya mbere bagomba gucikaho batayishyira ku nibaramuka babigezeho ntabwo nta ntambwe bazateza abanyarwanda bakora muri ubwo buryo. Ni ngombwa ko icyo kintu abantu bakirandura, bityo ni abantu icyo basezeranye bari hamwe, icyo basezeranye kikaba ari cyo cyubahirizwa. Nkabyandi bivuga ngo imfura aho zisezeraniye niho zihurira. Kera mu Rwanda icyo gihe ndibaza ko cyabayeho, ariko icyo gihe cyabayeho kigeraho nanone kiragenda, kubera ko ubu ngubu abantu aho basezeraniye, abanyarwanda aho basezeraniye, mu by'ukuri wanavuga uti abanyarwanda aho babeshyaniye, kubera ko bava aho ngaho buri wese ajya dukunda gukorera mu dutsiko, umuntu akajya nko mu gatsiko ke akaba afite ibindi wa mugani afite, cyangwa nako gatsiko kaba gafite n'izindi nyungu zaharanira, nawe akavuga ati nabemeje nabyemeye ariko tuzakore gutya. Icyo rero ni ikibazo kidukomereye cyane. Ni nayo mpamvu nawe banavuga niyo mishyikirano, niyo banayikora bakayikorana mu mutima wo kubeshya, ibintu bose biba bita ngo gutekinika, bagakora imishyikirano mu mutima, ni hahandi ikivamo ni icyo ngicyo nyine kiba gihumye, ntacyo gishobora gutanga. Ni nk'iyo mishyikirano yarusha uko yakorwaga, nubwo impande zombi zitayemeraga, zitemeraga iyo mishyikirano yarusha, nubwo impande zombi zitemeraga ariyo masezerano, ariko iyo haza kuba nyine ubwo bushake bwo kuvuga bati iki kintu tugiha imbaraga buri wese agiharanire, iki twumvikanye dufashijwe n'amahanga buri wese akora uko ashoboye tugiharanire, turebe ko cyazatuma abanyarwanda babana mu mahoro, nibura byari kugira icyo bitanga. Ariko abantu babikoze batanabyemera, basinya amasezerano bombi barabibona.
Urakoze cyane, ndagushimiye cyane rwose. Hari ibintu by'ingenzi wibukije, wibukije nyine wakurikije, washyize mu gihe ibintu, unibutsa igihe nyine igihe iriya mpuzamashyaka CPC yabaye muyaga, mu by'ukuri muyaga yahushye cyane igasenya amashyaka mu rwego aho kuyahuza, aho kuyahuza, aho guhuza imbaraga, ahubwo n'abari bazifite zarakendereye. Nibutse habaye ishwanyuka rya FDA inkingi muri nzeri 2014, ibintu birakomeza, ariko bidatinze niyo CPC mu by'ukuri ifite uruhare muri iryo senyuka, kubera imyifatire wavuze nawe. Mu kwezi kwakurikiye kukwakira 2014 nayo irashwanyuka, iyo CPC irashwanyuka rwose, irakendera. Ndetse nakubwira rwose nk'iriya shyaka rya Murayi UDR naryo ryarashwanyutse mu by'ukuri, uko ryavutse niko ryagiye, ryajyanye n'iyo CPC.
Ariko rero akantu gato nakunganaho ni uko kiriya gihe cya CPC nyine muri Werurwe, muri FDA inkingi niho natanga urugero, kubera ko ariho narindi. Icyo gihe abari bakuriye komite mpuzabikorwa nyine yakoreraga hanze, ntabwo kuva kiriya kibazo cyaba, ntabwo twongeye kugirana ubwumvikane, nta nubwo twongeye kugira ikintu cyo gukorera hamwe na Vice Perezida w'ishyaka wari mu Rwanda, uriya Boniface Twagirimana. Ntabwo twongeye gukorana hamwe, nta bwizerane bwongeye kubaho, nta manama twongeye gukorana, ku buryo rwose we icyo gihe uko byagenze, nyine abari mu Rwanda bagize igipande cya FDA ihanze bakorana nacyo, haba n'ikindi gipande cyari ukwacyo. Ntabwo rwose twongeye kugirana ubwizerane, twabaye dutyo. Ni ukuvuga yuko kuva icyo gihe mu by'ukuri twari ducitsemo ibice. Twakoze inama ya kongere mu kwezi kwa gatandatu niba nibuka neza, tuyikorera mu Buholandi ahantu hitwa Breda. Icyo gihe twayigiyemo dushaka kuganira ku cyerekezo cy'ishyaka, ni nacyo twari twayihamagarije. Noneho tuhagera turi ibipande bibiri, bamwe bavuga bati ntabwo dushaka kuganira ku cyerekezo ntibishoboka, abavuga ngo tuganire ku cyerekezo bashaka kudukerereza. kubera ko twaravuga tuti ni ikihe cyerekezo dufite niba niba dufata ibyemezo abandi bagaturuka hari bakazana ibindi ugasanga ishyaka turi iki turakora dute ni ukuvuga ko icyo gihe mbese twagiye muri Kongere dusa turi ibice bibiri ku buryo muri Kongere nabwo abantu bavuze bati ni hari amatora ubwo hari ikintu cyo kugira ngo nyine abo babona batemera ya myemerere cyangwa se icyo gipande cyariho kigenda gishaka kugira imbaraga cyane kurusha izi andi mashyaka ari yaraje muri yarubatse FD inkingi bari bamaze iminsi bafite ukuntu bagenda bashyiraho abantu hirya no hino icyo gihe nibwo bavuze bati turashaka amatora noneho ndetse tunateganya itariki ya Kongere y'amatora icyo gihe nibwo nicyo abantu bazanye aho kwiga icyerekezo tujye mu matora noneho abazava muri ayo matora bazaba aribo bareba ibirebana n'ishyaka bareba icyerekezo barebe n'ibindi ariko mu byo twapfuye iriya mpuzamashyaka ya CPC ni ikintu gikomeye cyane cyangije imikoranire hagati yacu muri FD inkingi kuko ikintu cya FDR twari dufite imyanzuro n'umurongo twari twarafashe kuri icyo kibazo ku buryo rero icyo gihe nibwo twabonye ko gukorera hamwe ari ikintu gikomeye cyane
urakoze cyane rwose aho ngaho ugize icyo wungura abanyarwanda benshi bibaza ku mpamvu ubufatanye bugora cyane mu mashyaka utanze urugero rw'ibyo wabayemo nange ndi bugufashe mu rwego rwa RNC uravuze uti kuva muri uko kwezi kwa Werurwe CPC ibaho kugeza FD ishwanyuka mu kwezi kwa cyenda kuwo mwaka wa 2014 ntabwo hongeye kubaho ubwumvikane kandi bifite inkomoko kuri icyo kibazo cya CPC n'icyari kirangaje imbere gikomeye mu by'ukuri kurusha ibindi cyitwaga FDR aha nange rero rwose mbwire abari watwumva yuko nk'umuntu washinze RNC nange navuga ko kuva muri iyo nama ya twakoze yo mu kwezi kwa mbere nawe umusanga faro hari kuva muri iyo nama twakoze mu kwezi kwa mbere ndumva ari ku itariki ya 18 z'uko kwezi kwa mbere twitegura gushyingura nyakwigendera Patrick Karegeya turi Johannesburg kuva muri iyo nama twemeranijwe ko tutazajya muri CPC ariko bamwe muri twe mu by'ukuri bafite gahunda yo kujya muri CPC kuva rero muri icyo gihe naho ibyabaye habaye gutegura guhirika abatabyemera nabyo biza kunyura mu kintu ngo cyiswe ngo amatora mu by'uko atarigeza nabaho ibyo wavuze bya Breda byabaye kuri FDU byaje kuba kuko RNC yarakomeje iracumbagira yarakomeje igendera ku mbago kugeza mu mezi ya mbere ya 2016 muri 2014 nk'uko tujya tubyerekana tumvikanisha diskuru y'umuhuzabikorwa mukuru Dr. Eugene Rudasingwa byari bimaze kurenga inkombe hashize amezi atarenze atatu ku tariki ya mbere z'ukwa karindwi 2016 RNC irashwanyuka imera uko mwumvise ibyo nabyo hari inkomoko ikomeye cyane muri ibyo bintu byo gushaka guhurura ngo twese tujye muri FDR abenshi twari twabyanze ariko mu by'ukuri ahubwo byaje kuba abakeya kuko benshi abashaka ngo kurwana abashaka ngo urugamba nibo bari benshuruye nibo bakoze pression nini cyane bashwanyura ibyari bihari byashobora kugeza opposition kure cyane kandi nabyo birangira niyo CPC irashwanyuka bibiko byakabaye ubungubu urakoze rero kuko harimo bamwe bagiye babishyira mu rwego rw'amoko bakavuga ngo FDU ngo yashwanyuwe ngo n'abatutsi muri RNC ibyo byumva 6B ibyo byumva ibyo ngiye byaho ngaho rwose
icyo ngiye kumva koko ariko hari n'ikindi bavuze nk'ifure ebyiri ntagi icyo mvugaho kiriya cy'inama yabereye Johannesburg tuvuga
yego
ku byerekeranye no kuba nyine tuhana inama kuri icyo kibazo cya cyo kuganira n'abandi ikintu cyavuye n'ikintu kigiye kumera yenda hari nka CPC kuko iyo nama yarabaye nari nyirimo ariko nari nyirimo nk'umuvumbyi kubera ko nyine
twarakwizeraga wari mu nama yarangiye
mara bashinze ihuriro RNC nge ntabwo narimo ariko inama yo nanjye nari nyirimo twungurana ibitekerezo kandi icyo gihe ndumva ibintu twarabibonaga kimwe yuko ibyo bintu tudashobora kubijyamo ndumva ariko ari we mwanzuro ni natahanye rwose naba rero uko byaje kugenda nyine biragaragara ko ntabwo abantu babyumvaga kimwe koko uretse ko ubwabyo nta nubwo ari nacyo kibazo ko abantu batabona ibintu kimwe ariko noneho by'icyumba nari ikibazo ni uko ibintu bihora byisubiramo ugasanga ikintu nk'icyo kiraje kibaye nk'umuriro w'amashara cyangwa se rwakira kigahanda rwose ugasanga kigurukanye ibintu kibiteye hejuru kigahekera hashira amezi cyangwa imyaka kikongera kikagaruka na none bikagenda gutyo abantu bakongera bakabihururira na none bikagenda atuma ibibazo nk'ibyo n'ibiza mu gihe kiri imbere bavuga bati iki ngiki turakizi iki kibazo twahuye nacyo mu gihe cyashize cyangwa aba n'aba bahuye nacyo dore uko byagenze waharabo waruvuze uti harabavuga bati FDL nkingi gushwanyuka byatewe bavuga nyine ko ngo harimo ngo abantu b'abatutsi bo muri RNC ko ari babigizemo uruhare n'iki yemeza ko kuvuga kuriya yemeza ko ari ukubeshya kubera yuko ibibazo twari dufite muri FDL inkingi ibibazo twari dufite ni ibibazo karemano ni ibibazo twatangiranye tugenda tubana nabyo tugundagurana nabyo tugendera ku magi kugira ngo icyo twubatse kidahema kuko twakoranye ibiganiro mbere yo kujya ngo dushinge FDL inkingi twari duturutse mu muryango wa politiki itandukanye cyane cyane navuga ko mu byerekeranye n'ibitekerezo hari impande nk'ebyiri hari uruhande rwariho abantu muri LDR basaga naho bafite imyumvire bahuriyeho hakaba n'urundi ruhande rwarimo FLD ngo nakwibutsa ko nubwo icyo gihe hari iyobowe na Ndahayo Eugene nakwibutsa ko mu bayishinze harimo na nyakwigendera Sekise Ndashonga harimo na nyakubahwa Faustin Twagiramungu mu bashinze nyine FLD ni ukuvuga rero ko mu by'ukuri ibitekerezo bya FLD abo bagabo abo ni bamwe mvuze mu bantu benshi bayishinze ni ukuvuga ko mbese ibyo bitekerezo ari ibitekerezo by'abo bagabo kandi ibitekerezo byabo bagize umwanya wo kubisobanura muri politiki mu buryo busobanutse neza hakaba na Adele Sangano naho gihuje imyumvire ndavuga FLD na Adele hari imyumvire twari duhuriyeho ari nayo twavugaga tuti niba tutumvikanye kuri ibi ngibi ntabwo dushobora gukorera hamwe ntabwo bizashoboka turabyumvikana nyine tubyumvikanaho ku mugaragaro turanabisinya tumaze kubisinya ariko icyaje kugaragara ni uko nko muri LDR hasi hari mu ikibazo cy'uko hari abantu bavuze bati ntabwo twe dushobora kwemera gukorana n'abantu bakoranye na FPR Inkotanyi ntidushobora kwemera gukorana n'abantu bavuga ko bemera jenoside yakorewe abatutsi icyo gihe hari abavuze gutyo ndetse banabivamo banga no kuza muri FDL baranga ntabwo niyo ntangiriro z'amazina y'abantu ariko hari ababyanze rwose noneho twe turavuga tuti ababyemeye noneho ni ukuba ko babyemeye koko tugiye gutera intambwe biza kugaragara ko mu mikorere hari abari barabyemeye n'icya kindi nahoze mvuga hejuru ko abantu bagira ibyo bemera ku manywa bakaba ari ibyo ngibyo bari byo nijoro cyangwa se baramuka bagiye mu dutsiko abantu baba bakoreramo bajya mu dutsiko utuntu tubibonamo yenda kubera ikibazo cy'ubwoko se cyangwa ikibazo cy'akarere cyangwa se ikibazo cy'imiryango ya politiki abantu babayemo mbere noneho ugasanga abandi abo bantu bafite izindi mvugo zivuguruza izo banemeye ku manywa cyangwa mu ruhame noneho ugasanga ahubwo n'icyo abo bantu banitangira kurusha ikindi ni cya kindi bavugira aho ngaho mu bwihisho mu bwiherero kikaba gihabanye n'icyemejwe ku mugaragaro. Icyo kimwe cyari inenge ikomeye cyane twakomeje kujyana nayo. Iyo nenge twakomeje kugenda tuyikurura bituma nyine kugeza ubwo mu byaje kuturundura icyo ngicyo cyari kirimo. Na kira kibazo cya CPC natanzeho urugero, kira kibazo cya CPC kiza nyine cyagaragaye nuko bavuga ati hari n'ababitubwiye rwose mu nama baravuga ati kanaka turabazi ko murwanya FDL mwayirwanije kuva kera mwebwe imitekerereze yanyu ntaho itandukaniye n'inkotanyi. Hari ababitubwiye mu manama bavuga bati imitekerereze yanyu turayizi, nabo bafite uburenganzira ku gihugu, tugomba kubashyigikira tugafatanya tugataha mu Rwanda, kandi bafite ingabo bafite imbunda, mwebwe ahangaha muri ntacyo mufite, tugomba kubegera. Abo ngabo bavuga ibyo ngibyo ni nabo muri za 2025 turi mu mishyikirano yo kugira ngo dushinge FDL inkingi, niko bavugaga n'icyo gihe 2025 dushinge FDL inkingi niko bavugaga. Igitangaje ahubwo ni uko bamwe muri abo bantu nyuma nyine baje ku cyangwa ngo usanga aribo bavuga bati nitwe tuyoboye FDL inkingi, icyo gihe hari abantu bari bakonje tumaze gushinga FDL inkingi, barakunze ntibagira n'ibyo bashingwa n'ibyo bari bashinzwe bamwe barabireka. Barabireka kubera ko baravuga bati ibi bintu ntabwo abahutu babyibonamo, ibi bintu ni programu yatangajwe, biragaragara ko ifite nyine baravuga ngo ifite ibara ry'abantu bakoranye na FPR Inkotanyi. Icyo kintu cyari gihari kubera rero ngo FDL inkingi yasinywe kubera ko yenda hari akazi mbese hari icyakozwe n'abandi bantu bo hanze batari muri FDL inkingi. Yego koko hari ibyo abantu bagiye bakora, kugira ngo yenda se nk'utwo duce twari dufite hagati yacu bamwe bagasa naho bagenda bigereza agaca kanaka, bityo ako gace kakumva ko gafite imbaraga, kakumva ko gashobora gukora icyo gashaka. Icyo cyabaye ariko mu by'ukuri ntabwo aricyo kibazo gikomeye. Ikibazo cyaduciyemo ibice ni iyo mikorere yacu, ni izo ntekerezo zacu, nuko kuba n'ubundi tutaravugaga rumwe ku byo twaharaniraga. Icyo ni ikintu gikomeye cyane, no kuba tutarasomaga kimwe amateka y'igihugu cyacu n'amateka y'abanyarwanda, bityo n'igihugu twavugaga ko duharanira ntabwo twakibonaga kimwe, nta indangagaciro twavugaga ku mugaragaro ntabwo twese ariko twazemeraga. Ibyo rero ubwabyo birahagije kugira ngo nk'abantu bari mu ishyaka rimwe basenyuke cyangwa se bacike n'ibice, kuko ibyo bintu izo ngero ntanze z'ibintu bikomeye iyo abantu bavuga ko bari mu ishyaka rimwe batabyumvikanaho cyangwa bamwe babona ukundi, birumvikana ko iyo mugeze ahakomeye mucikamo ibice. Nk'aho ngaho havutse icyo kintu cya CPC cyangwa icyo kintu cyo kugira ngo tujye gukorera hamwe dukore imishyirano, mbese kugira ngo turebe ukuntu dukorera hamwe na FDL. Cyaraje icyo kintu kirazamuka ari muyaga, kiraza kidutera hejuru ducikamo ibice. Noneho bamwe rwose ku mugaragaro bati twebwe turabishyigikiye, abandi bati natwe ku mugaragaro tuti ntitubishaka ntituzabyemera, aho kujya mu bintu bimeze kuriya tuzabivamo tuzabireka. Birumvikana rero ko kwirirwa umuntu ashakira impamvu ahandi ni ukwirengagiza cya kibazo cyacu, bwa bumuga twavukanye tugakomeza kubugendana. Urakoze
cyane Six Way, ndagira ngo rwose n'ubundi wari ushoje ariko uze gufata umunota umwe wo gusoza, wenda usubiramo n'ibyo wavuze kuko ayo magambo yawe araryoshye kandi ngo aryoha asubiwemo. Washimangiye ko mu gihe Abanyarwanda, mu gihe amashyirahamwe y'Abanyarwanda atagendera ku kuri nta kizashoboka, washimangiye ko ari ngombwa gucika ku ngeso y'ikinyuma. Unibutsa ko rwose kirahoza umugani mwiza ugira uti imfura aho zisezeraniye niho zihurira. Mu gihe Abanyarwanda batari bake ndetse n'amashyirahamwe yabo birumvikana bo bahuriraho mu bintu mu byukuri bakavuga ko basezeranye ariko babeshyanye, buri wese yiteguye kugenda agacundi inyuma akajya mu dutsiko agakora ibihabanye n'amasezerano amaze kwemezwa. Bavuze ati gutekinika, gutekinika muri opposition dukunze kubinenga iriya leta y'ishyano, iriya leta nyine nayo mu byukuri yagiyeho kuko yoroye yagiyeho kubera ibyaha bikomeye by'ingoma zayibanjirije, niko twe tubibona. Kuriya gutekinika rero ntabwo ari umwihariko, ntabwo ari umwihariko gusa wa FPR DMI Kagame. Umuntu anagusanga uko gutekinika anagusanga muri opposition. Ni uko gutekinika niko kwagiye gutuma habaho gushwanyuka, nyuma yaho abantu bagakomeza batese kuki mutishyira hamwe bigiza nkana mu byukuri, ugasanga nyine bigoye kandi koko abishyize hamwe bagera kuri byinshi, abatishyize hamwe biragorana kugera ku ntego zikomeye. Gushyira hamwe gusa rero bisaba gucika kuri iyo ngeso, kaba ariyo mpamvu dukunze gushyira imbere uko kugenda kukuri. Harimo abavuga ngo ntitukazura kabuza, ariko kumenya aho twaguye ni ngombwa kugira ngo tuzamenye ibyo tugomba kwirinda. Nagira ngo rero kino kiganiro twahe inyito imishyikirano hagati ya FDU Inkingi na FDLR ni yubu si ya kera. Ugisoze ufate nk'umunota umwe ugisoze. Nibutse ko twahereye ku kiganiro cyabaye hagati ya Bwana Karori ntaho nuyendereyehe, ikiganiro yakoranye na Radio Inkingi y'ishyaka rye, aho yavuze urutonde rw'imiryango ya politiki n'imitwe ikoresha imbunda FDU Inkingi yagiye ishyikirana nayo. Icyo kiganiro tukibutse rwose abashaka kucyumva bacyumve, kikuyemo ibintu byinshi cyane nabyo umuntu yajya gushakisha. Icyo kiganiro cyari gifite insanganyamatsiko ngo ese koko FDU Inkingi yanze gukorana n'abandi. Tubiganiyeho turebeye kuri iyo mishyikirano by'umwihariko na FDL itarigeze ibaho ku buryo officiel, itarigeze mu by'ukuri yemerwa n'ubutegetsi bwari buriho, ndetse tuza kujya kure mu isesengura twerekana ukuntu iyo muyaga FDL yaje gafatanya na RDI Rwanda Rwiza ya Faustin Twagiramungu n'ishyaka Dr. Paul Murayi yari amaze gushinga bakishyira hamwe, ariko andi mashyaka yagerageje kubyanga nagerageje kubyanga nayo bikayaviramo gushwanyuka. Iyo muyaga ikaza ikaba nk'umuriro w'amashara mu by'ukuri nayo ubwayo bidatinze nyuma y'amezi 9 gusa igashwanyuka iyo CPC. Byose twabirebye byagombye rero kudusigira amasomo. Ijambo ni ryawe, singiye kujya mu mwanya wa munota wawe wo gusoza ufate rwose dusoze ikintu kiganira. Ijambo ni ryawe Sixber.
Urakoze nanone kuko nyine nasobanuye uko imyaka 9 namaze muri FDU Inkingi, nasobanuye ko ndi mu bashinze nyine FDU Inkingi muri 2006, nza kuvamo muri 2014 nsezeye kubera impamvu nasobanuye. Navuze ko icyo gihe nari nshinzwe ububanyi n'amahanga, ko mpamya ko muri icyo gihe nta cyemezo nk'ishyaka twigeze dufata cyavugaga yuko tugomba kugirana imishyikirano na FDL cyangwa se ko twanayigerageza. Nta cyemezo na kimwe twigeze dufata, kandi iyo mishyikirano mu rwego rw'ishyaka ntayigeze ibaho kiriya gihe. Nza gusobanura yuko n'igihe abantu basabye ko nyine muri kiriya gihe cya CPC twavuze ubwo ni mu gihe gishyira itariki ya mbere werurwe mu mwaka w'2014, icyo gihe hari umushinga wo gukora impuzamashyaka irimo na FDL. Icyo gihe muri FDU Inkingi abari bashinzwe komite de coordination cyangwa komite mpuzabikorwa, icyo kintu twaracyanze nasobanuye yuko wari vice president cyangwa uri n'umwe mu bakiri vice president wa mbere wa FD Inkingi Boniface Twagirimana icyo gihe we yavuze yuko FD igomba kugirana mbese kujya muri ibyo biganiro cyo kugira ngo higwe ukuntu haba impuzo amashyaka irimo na FDLR ndetse anohereza n'intumwa zizahagararira ishyaka izo ntumwa zarimo ubwana Joseph Bukeye ubu yaje kugeraho nyina ba vice president wa kabiri wa FD Inkingi ndumva mu bayobozi abona kwite ba president wa FD Inkingi ndumva ari we niwe wenyine uri hanze abandi bombi na vice president wa mbere Boniface Twagirimana arafunze nyine ni ukuvuga ko mu by'ukuri umuyobozi mu bayobozi bakuru wa FD Inkingi uri wishyira kwizana ni uwo Joseph Bukeye nyine niwe wagiye guhagararira ishyaka icyo gihe atumwe na Boniface Twagirimana icyo gihe byaduciye n'icyuho ku buryo ari imwe mu mpamvu zatumye tugeraho tugatandukana tugacikamo ibice burundu ni ukuvuga rero ko imishyikirano na FDLR ni ishyaka nta butwiye tuyemera ndavuga kugeza kiriya gihe cya 2014 nta butwiye tuyemera kuvuga rero ko ngo iyo mishyikirano yabaye mu kiganiro nyine ndehe ntaho ntuye yakoze akaba avuga ko iyo mishyikirano yabaye nge ndibaza ko ni yubu ni ya none ntabwo ari ya kera ntabwo ari muri biriya bihe twari tukiri muri FD Inkingi ndumva icyo ngicyo nifuza ko gisobanuka neza ikindi twavuze nyine kiriya kibazo kiriya muco w'abanyarwanda wo kugira ngo abantu bakorane hari ibyo bemera ku mugaragaro hari ibyo bemera mu ruhame ariko mu by'ukuri mu ntekerezo zabo muri bo ubwabo muri kamere abantu bafite ikindi bemera ari nacyo baharanira ndetse ugasanga n'icyo ngicyo bemera mu bwihisho kinarusha imbaraga icyo bemera ku mugaragaro kandi ari ibintu bihabanye cyangwa se bishobora kuba rwose binavuguruzanya kandi ugasanga umuntu arabyemera yuko ku mugaragaro ari iki n'iki ari cyo aharanira ariko mu by'ukuri wamukurikirana neza aho yisanzura ni ukuvuga mu bantu bahuriye yenda se ku bwoko ku karere cyangwa se amashyaka ya politiki babayemo ugasanga akimenyereye kuvuguruza neza neza ya yindi avuga ko yemera ku mugaragaro iyo nkabona ni inenge ikomeye cyane ituma n'ibi twubaka by'impuzo amashyaka ni inenge ikomeye ituma nabyo ubwabyo iyo haje umuhengeri mutoya nyine bihita birohama ugasanga byasenyutse turibeshya ko n'iduhunga ukuri dushobora kugira kuko haravuga ngo ukuri gushobora gutuma ngo kurakerereza abantu ngo ukuri gukoracamo ibice abantu bagatinya ko baganira ku mateka yabo ku mateka yacu nk'abanyarwanda mu kuri kugira ngo kwa kuri kutubere fondasiyo yo kugira ngo twubake ikintu gifite ireme ikintu gikomeye gishobora gutuma mu by'ukuri dushobora kubona n'umuti w'ibibazo biremereye igihugu cyacu ariko abantu ugasanga hari benshi bavuga bati uko kuri kuradukerereza uko kuri kuraducamo ibice uko kuri tukwihorere tuguhunga nyamara ukuri tuzaguhunga nta ntambwe tuzatera ibyo tuzubaka muri ubwo buryo twahunze ukuri twanze kuganira ku bintu bikomeye twanze kureba ibibazo biremereye igihugu cyacu ngo tugende tuvuga tuti kuri iki kibazo dore aho duhagaze dore ikiduhagurukije ndetse n'abo tuzajya kubwira tuti muze duharanire ibi ngibi tubasaba kubyitangira ku buryo banabimenera n'amaraso nibura abantu ukabahamagarira ikintu nawe wemera unasobanura kandi niba muri impuzo amashyaka cyangwa muri mufite ukuntu muri mukorera hamwe icyo kintu mukaba mukemera munakivugaho rumwe munakemera koko nawe ubwanyu umwana akitangira igihe rero icyo kintu abantu batagikosora bakavuga ko bashobora kubaka ibintu bizaramba ngiye mbona ari ukubeshya natanga nk'urugero rubangutse nk'ubu turangije igihe cyo kwibuka abanyarwanda bishwe bazira ubwoko bwabo byagiye bigaragara ko muri izi mpuzamashyaka zacu hari abavuga bati ntabwo tubyumva kimwe icyo twibuka ntabwo tucyumva kimwe ntitukibona kimwe ibikomere by'abanyarwanda ntitubibona kimwe ariko abantu bakavuga bati turi mu mpuzamashyaka turakorera hamwe none se niba ibibazo by'abanyarwanda mutabyumva kimwe mukaba mwumva mutanabiharanira kimwe muri mu mpuzamashyaka zizahindura u Rwanda gute namwe ubwanyu mutumva ibintu kimwe none ugasanga abantu bavuga bati dufite ikintu cy'impuzamashyaka gikomeye cyane cy'impuzamashyaka gikomeye cyane kizahindura ibintu mu gihugu nyamara ibintu bikomeye bireba abanyarwanda cyane cyane ibintu bireba amaraso yabo amaraso y'abana b'igihugu ugasanga abantu batabyumva kimwe bamwe bati ntabwo dushobora kwemera ibyo kwibukira hamwe kuko ntabwo twibuka bimwe ntitwemera ko n'abahutu bakoreye jenoside ntitwemera yuko mbese dushobora gufatanya tukibukira hamwe kuko ibyo twibuka si bimwe noneho abantu bakaba ngo bari mu mpuzamashyaka imwe iharanira guhindura ibintu mu gihugu none se ubwo ninde baba babeshya ninde munyarwanda baba babeshya wabona ko mu by'ukuri bashobora guhindura ibintu abantu bose bakagira amahoro ni ngombwa ko abantu bashiri ku bute icyo gihe rwose bibasaba cyaba kinini cyangana gite bakagikoresha bakareba ibyo bashobora kumvikanaho noneho abafite ibyo bumvikanaho bakavuga bati ngibi ibyo twumvikanyeho ngibi ibyo twiyemeje kwitangira naho ubundi kuvuga gusa ngo tugire umubare munini w'abantu bari muri iki kintu umubare w'abantu bashobora kuwugira ariko ireme ntabwo rizaboneka ukuntu byagezeho ubwayo igacikamo ibice nako igasenyuka ariko isenyuka imaze gusenya n'andi mashyaka imaze gusiga imungu mu yandi mashyaka imungu zagezeho nyine zagize ubwo ziyasenye nayo ibirasenyutse ni urugero rwiza rugaragaza yuko abantu gushyira hamwe kwabo batumvikana ku bintu bikomeye cyane by'igihugu birumvikana kuko gushyira hamwe ni bya bindi abantu bakora kugira ngo bashimishe abantu benshi abantu bishimiye bati hari ikintu n'iyo gihuriyeho n'amashyaka atanu cyangwa se icumi abantu bishimiye bati n'iyo ibintu byatunganye ariko mu by'ukuri wareba ireme ukaribura ugasanga abantu babaye muri icyo kintu bakakimaramo umwaka umwe bitatu n'itanu nyine ntigishobora gutera intambwe bakazongera bakagisenya bakongera bagatangira bundi bushya bakongera nyamara abanyapolitiki biyemeje gukora politiki biyemeje guharanira ko ibintu bihinduka mu gihugu cyacu atari uguhindura ubutegetsi bwonyine ari uguhindura n'iyo mitekerereze ituma ubutegetsi bumera uko bumera no guhindura icyo kintu cyatumye abanyarwanda bageraho bamena amaraso y'abandi banyarwanda abantu bemeye icyo ngicyo bakwiye gushyira ingufu nyinshi cyane aho hantu kugira ngo abantu babanze bumvikane ku byo baharanira kandi kuko bashobora no kwitangira byatwara igihe kingana gute abantu bakwiye kwemera icyo gihe bakagitanga noneho abemera bahuje babona ibintu kimwe bagaterana intambwe naho kuvuga bati dushaka umubare munini biriya ari umunyarwanda ntibizamubeshya ari umunyamahanga ntibizamubeshya ahubwo umuntu asubiza n'amaso inyuma ukibaza uti abo abantu babikora bagamije ko bigaragara ko bidashobora gukora kandi ugasanga ari nabyo ahubwo bashyiramo ingufu icyo rero ni ikibazo gikomeye kigaragaza ko inzira imbere yacu ikiri ndende ndavuga inzira yo guhindura ibintu mu gihugu cyacu cyane cyane ko inzira byanze bikunze guhindura ibintu mu gihugu inzira bizanyuramo abantu barakomeza kugira ubute bwo kuyitangira iyo nzira ni ukuri mu banyarwanda ni ukuri mu banyarwanda ukuri kuzatuma abanyarwanda bashobora gusasa inzobe abanyarwanda bagashobora kubana nta kwishishanya bakabana bubahana buri wese akubaha icyo undi ari cyo kandi buri wese akarengera undi nk'umunyarwanda kubera ko bazaba bavugishije ukuri mbese hakaba ikintu cyo guca mu byuya abantu bakavugana akari murore bakabwirana akari murore noneho bakabona uko batera intambwe babaye umunyarwanda nyawe atari umunyarwanda uzajya yirebera mu ndorerwamo y'ubwoko bwe cyangwa indorerwamo y'akarere akomokamo cyangwa indorerwamo y'igihugu yari yarahungiyemo, ahubwo akaba umunyarwanda uvuga ati ndi umunyarwanda kuko uharanira ko buri munyarwanda wese azagira amahoro muri iki gihugu. Numvaga ari ibyo ngibyo natsindagira kandi nzongera gushimira abakurikira bino biganiro byacu.
Ndagushimiye cyane Sixbere, urakoze rwose kugeza ku bakunzi ba Radio Ishakwe kino kiganiro, buno buhamya ufite, ubusesenguzi ufite, ufite amateka maremare atuma nyine benshi bakunda ubusesenguzi bwawe. Ndagushimiye rero naho utaha, nk'uko wabivuze ibibazo ntitugomba kubishakira kuri FPR DMI Kagame yonyine, ibibazo tugomba no kubishakira muri twebwe ubwacu. Wavuze kandi uti ibisubizo biri muri twebwe ubwacu, impinduka idusaba guhinduka ubwacu tugacika ku kinyoma. Birumvikana rwose kandi nibyo twigisha buri gihe kuri ino radio yacu Ishakwe. Amahame yacu tuzagenda tuyashimangira, kandi hari abanyarwanda benshi batangiye kuyumva, turabashimiye. Mwari kumwe nanjye Joseph Ngarambe hamwe na Sixbere Musangamfura, rero tubasezeye aho bwije ijoro ryiza mu Rutimana, aho bwake naho mukora akazi neza, mugwize, muzasagurire u Rwanda rwacu. Abanyarwanda bakeneye imbaraga zanyu, ariko bakeneye cyane cyane impinduka, impinduka igomba guhera muri twebwe. Tukwigisha cyane cyane twebwe abanyapolitike na mu miryango ya societe civile, tukagerageza impinduka muri twebwe mbere kugira ngo tuyumvishe abanyarwanda inzira ni ndende, nk'uko mugenzi wacu Six bamaze kwivuga. Ariko intambwe igihumbi ku mugani w'Abashinwa zitangirirwa zibumburirwa n'intambwe imwe.
Yeah. Yeah.